Kanda cash. Woke umuntu manje ufuna imali. Abantu bathola ngokukhipha igazi. Sizithola ngokushaya ispan. Bank account wangenisa. Fika namaplans ukuthi edlala sibe notho. Msebenze kanzima kuze kube ngcono umnotho. Ngifaka ama CV noma ikhefu ngibeze ikhono. Impili yaguquka abanye bathi njengesondo. Ngizosebenza kanzima. Ngivusa idlahla ngidlale yami indima. Angifuni imali manje nesidina. Le mali enifunayo nayo inedingo.
Funa ukuphila ilife. Thatha ingane right.
Hard as a slave, never fuck with my plans, bro. They know I'm the beast. Hop in the boot, don't get that doom. Don't cause, don't mess with the dude. Bamba your lady, she's after my dick. Running for rest, never bang when I'm jump on my fence. Panda Zan, beg and turn a man, fun on my meat. Call your nigga, I bang fun on my meat. We are the best, best, best. Yo niggas are weak, my niggas are weak. Don't be fucking with me, nigga. Don't be fucking with me.
Hey,